DutchMsafi.com.
Alright, alright, yes, I got it. Tell her, come on, tell her. Me bimbo flow, ooh wee. Malu,
pull makeup on the beat.
Nani on your pizza, pizza. Nani on your pizza, pizza. Nani on your pizza, pizza. Nani on your pizza. Many hustlers, some wheezy. Trust me, bro. Feeling it to what industry no come, I'ma be sure. Visa majungu na yafunga kwa flow. Kwa jina la easy na nako unaitaji shima bro. Unaitaji shima bro. Kwa jina la tena na weusi unaitaji shima bro. Unaitaji shima bro. Unaitaji shima bro. Unataka kufaulu ila kujifunza unapeta. Tabidi ubebe degree alafu urudi veta. Mini boss, boss, atankipenda bass. Dala dala bajaji bonde napenda kufas. Mini boss, boss, atankipenda bass. Dala dala bajaji renchi naendesha kufas. Nacha Lagos, kama Mandela kiss. Terror kama terror, where's kuni trace.
Nani uyo pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi.
Malu, nani uyo pita?
Yes, aki vipu na shangama sufuria kwenye kitchen na vupika kama nilisoma food and nutrition. Abidi ushinda yote ndo likuwa school vision. Kila albamu ikitoka mina kula fizia tuition. Je, machozi anantoka na vumkumbuka my mama. Napiga dua natoka na namkumbuka rabana. Umaskini pia kidonda kinachonuka kwa sana. Kosa pesa na umandonga ntakapo itwa na chana. Metinga yizi niko high juu ya Jordan tuna jump over. Sazote nkona fly kama grasshopper. Toka majengo sokoni paka Bangkok. Sishange magari ya sanji ya natokea street. Machizo tapu kilo kwa natabasamu. Kinzi nguo sije kun please when it troublesome. Dog greenhouse kusu rangi papo hezi. Bada studio ni kutuwa fanya kazi na bobezi.
Nani uyo pizza hivi,
pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi.
Squeeze on to sell me a pombali to mambo. Missing the melegea, Alice Mami Tango. Hey, banner! Icho kidolo amekalia. Size on a nuni kiatu na kukatikia.
Paka watoe mlio, ooh wee.
Hawa tsumbu wee, hoo-ha. Hawa ni juu wee, tera. Paka subu wee, na unijui sikujui. Size on a cheza cheza na mchaga mjita na mrui. Utakesha kwa waganga bila Mungu wa ukui. Tofauti ya maziwa na tui. Mtanzania alisi na ndui. Mafuta na maji siku zote uwechana. Sineombe mimi kama ombe maulana. Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
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 Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.